Así que,
llame.
Ok.
Quizá más
yo.
Vivi
de Raita. Mama. Nenda jisabatula. Jiva kuba jivandula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Nenda jisabatula. Jiva kuba jivandula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Sagala mtu yena nespata. Tanjagala gendo teme evikata. Engome no ngenda matu kujiva kakasa. Jasiti swamba mkendeza kera kukulesa. Ngenda tani kutoku tange mtu kitolo. Ntukanga mafuta. Gali mtu kutukwe fubutuka. Ashika wantu samu na onte skata. Di wakabi insinga kwa never skater. Sikuwa tagana na mtu ye fulu kutamu. Miake jiri changenda kuwa nyola enkata. Yo, baliba chaliba anka sukeri bali. Ni eka chinguto mumuli mkabali. Anzala wangenda mkuwa na skali. Bigoma bivuga gende buze kuwe chikali. Banga mambere watisa erambere mwene mpisa. Na yenga bomba nyisisa wembadi mkulabisa. Mpulida pulesa mkadinisa kukukanisa. Bagambo msanyusa uya ingida wanendu kusa. Walakira ya laira echiri mkuluwe chiri watuka. Nange mazene nduka mkuwa tuma. Ngenda jisabatula. Jiva kuba jiva ndula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Nenda jisabatula. Jiva kuba jiva ndula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Aba logo siba jamba gamba wacha wewe. Kuba na boba manyinze bossu we stani wood ye. Yaze, biyenge yenge. Kuba kalati sima nyidoni yenga. Tonda yampe, chitone boy chali changa. Balala wa komedia ni batenge tenge. Gamba yorape ya gari de mchisenge. Siri na buzi mpazi nga naza kuchangwe. Emere, juli da mumoto kamo nyumba chakute. Total antuka.
Emere, juli da mumoto kamo nyumba chakute. Total antuka.
Engoma, ngenda jisabatula. Jiva kuba jiva ndula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Ngenda jisabatula. Jiva kuba jiva ndula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Let me even say goodbye. Muziki kwantu size uluguayi. Olaba mkuba bude mubo mudubayi. When pita ku street, bugamba nice guy. At this point, I won't lie. Try, fail, but never fail to try. Nino boba durimo yange. Nange sanyo sekuba zade bange. Nyagala singo ko wano watilinga. Nange bifibion koko ndeka ko ebali. Na yobu gumba mbu meke. Damu mwaka tuji alumu tulinda rapasika. Engoma, ngenda jisabatula. Jiva kuba jiva ndula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today. Ngenda jisabatula. Jiva kuba jiva ndula. You come and dance, get it ready. Never will I make you, you can get this today.